mtoto ampenda sana, ana thamani tena nyingi sana. Watalii wanampenda, shilingi nazo zaingia. Kiutafiti atumika, kisayansi atumika. Kifaru twampenda sana, ana thamani tena nyingi sana. Watalii wanampenda, shilingi nazo zaingia. Kiutafiti atumika, kisayansi atumika. Ni kubwa sana, ana umbo lake la kipekee. Tumulinde, tumutunze, makaidi tuwalinde, mazingira tuyalinde, kifaru aishi poa. Jina lake ni kubwa sana, ana umbo lake la kipekee. Tumulinde, tumutunze, makaidi tuwalinde, mazingira tuyalinde, kifaru aishi poa.
Kifaru na kudhaminia.